Radi Jai Baba Da, another time ke twende kulicha
kumusiki gani mimi wa zamani, nimetoka mbali, nimejenga jina nani anijui ya hapa. Radi Baba yao kumusiki gani mimi wa zamani, nimetoka mbali, nimejenga jina nani anijui ya hapa. Radi Baba yao nikisema radi unasema baba, nikisema baba unasema la, nikisema radi unasema baba, nikisema baba unasema la. Una na 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 na
kuchananga buda mimi ndio ki una na 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 hamuwezi kubishana na mi
na bado
nilina wambia wachani choka wachani choka. Zile vitu nazofanya mwana ni noma, mwana ni noma,
noma sana.
Itabidi wamekwaya kupichana na watoto na 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 na. Zina time ina saka mangongondo. Oh na 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 kupichana na watoto na 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 na.
Kupichani.
Zina time ina saka mangongondo. Oh na 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 na.
Kimuziki gani mimi wa zamani, nimetoka mbali, nimejenga jina nani anijui ya hapa. Radi Baba yao kimuziki gani mimi wa zamani, nimetoka mbali, nimejenga jina nani anijui ya hapa. Radi Baba yao nikisema radi unasema baba, nikisema baba unasema la. Nikisema radi unasema baba, nikisema baba unasema la. Una na 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 na
wanatagu sana kuniacha nyuma, wanataka tu kuona nimezuba, wamesahau kwamba mimi uso yao. This time watajiju kubishana na watoto na 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 na. Sina time inasaka mangongono. Oh na 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 kubishana na watoto na 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 na.
Pull it up.
Sina time inasaka mangongono. Oh na 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 na.
Kimuziki gani mimi wa zamani, nimetoka mbali, nimejenga jina nani anijui ya hapa. Radi Baba yao kimuziki gani mimi wa zamani, nimetoka mbali, nimejenga jina nani anijui ya hapa. Radi Baba yao nikisema radi unasema baba, nikisema baba unasema la. Nikisema radi unasema baba, nikisema baba unasema la. Una na 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 na
chezeshe kulita chezeshe chezeshe kilo siko zukushe chezeshe 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 kilo siko zukushe.